Baby. obi m ozi iwu banyere mo iwu banyere ndị ya iwu banyere ndị ya Chineke na-ewo ndị m ozi iwu eluigwe nyewa ndị m ozi iwu ka ha kụrụ m n'ọgbaga ọkwa iwu dị ebube ka ha chebe mebe m n'azụ anya ndị uche m n'okporo ụzọ niile asị m onye bụ ndị m ozi iwe
Oh, my little child.
Panion, Onyuku, Onyolebube. Biko nyere maka o.
Chioma,
Chioma, mo, Chioma,
Chioma,
Chioma, mo, Chioma.
Chioma,
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 onyege mere mi ahi nebele onyege bu ahi nebu chukwu lebube di mama idi mma chiamale odigo onye dika gi he Jesus odigo onye dika gi o Chineke onye diri Chineke kwanu onye iri papide
Eba no.
Ogo se kikele nu ya do Kele nu ya o Iyo 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 iyo
Thank you.
kele
kati
o ne ndi mozi na madu ne ne kele Zina madune nyekele
Yemi yemi mo
Onye ndi mozina madune nyekele
Emo
Onye ndi mozina madona bisalane Onye ndi mozina madune nyekele Onye ndi mozina madune nyekele
Onye nani ya na chia chia
elu okaka odogunaga obi na sonu samba na sikanyi ganu no chineke kaniga 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 nye ya eke loma onyeze
onyeze omemba
agame bulagi
I'm not afraid.
kuwe
amado kini gobo
salomi nurolu giwe tuwe kuwe
amado kini gobo
amado kini gobo
amado kini gobo
igiri gobo me
amado kini gobo
agama jaya mao
Jehovah,
Odigo
nye dikagi.
Akwagi
baka kune.
Chukuna di abawe.